Sad. Ah.
Grandma Styles.
You see.
Yeah. Kylie. Loso.
Exclusive to SaidLouder.com.
Yes. Ah. Life na ikosa so hard. Unanga nikali wapu wapa wekada. Daddy towe kama silver pulata. Tako ifta kupoka kuli weso nangu tatai. Once wakula finish ni palove. Back up pira chepa kurupana kuwa nove. Ama giro na ofi mato plaza. Palanga na upiati pempera koro zari. Life na ikau kamu nabye kubepo number wheel. Okay. Yeah. Gawinu kapa tenchi nja time 24 number wheel. Okay. Yeah. Life na ikau kamo ni nabye kubepo number wheel, okay? Gawino kapatenti nja time 24 number wheel, okay? Akaletu wale sara kwa majobu wama over if ibarat wale mwana teshesu. Kashi wale ife upuwa weso majobu tuwale kana eyali na ko yesu. Hapa manje sinisang kama me as long as papu yenu kana fola kumani. Na magelo wala kaneve niya batu wale wa smart but mana taupanga tayo. Life na ikau kamu nabye kubepo number wheel, okay? Yeah. Gawinu kapatenti nja time 24 number wheel, okay? Yeah. Life na ikau kamu nabye kubepo number wheel, okay? Gawinu kapatenti nja time 24 number wheel, okay? Aseri ni yobe idi with it. So nangu wakuseke mune just keep on on. Pushini kwa tilimbi ni kuleba. Piwante kwesho kuloresha kwa neba. Mwanama ya jitemu nobe nde kwevo. Yota ishi wabine aje tekera fe queeni. Bari nga fola akampanga. Mabari upeniga what you say. Life na ikosa so hard. Unanga nikalevu wapu wapa wekada. Daire tove kama si ufapulata. Takwa ifta kupaka kudi weso nangu tatai. Once wakula finish ni palove. Back up ira chepa kulupona kuwa nove. Ama gero na ofi mato plaza. Palanga na upiati bempera koro zari. Life na ikau kamo ni nabe kubepo number wheel, okay? Gawinu kapatenti nja time 24 number wheel, okay? Life na ikau kamo ni nabe kubepo number wheel, okay? Gawinu kapatenti nja time 24 number wheel, okay? Kaende Damn this Satch in the Satch
Satch
Uncle K Amadan,
you see,
Billy Blanks,
exclusive to Zed Louder.
Bloody,
guys,
Masim.